simwishi na mkanda mabavuni, kaya inua majeshi, vita nichague mimi, anze Bangladeshi, amalizie Sudani. La 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 la. Wanozana hatosheki, kaniweka kifuani, hatingishi kiharuki, yuhoi watwabani, nampana vya kurithi na vizungu. Tukute, hakuna kulala, hakuna kulala, hakuna kulala, na macheo ya tukute. Siwezi kuficha hisia, maradhi yataniumbua.
Ladha yako, ladha yako.